Namukelekile futhi kushintsha iGiya podcast series. Ngingumpilo onhle Khumalo uMthuli ohlelo. Kulesiqephu sizogcila kusinyathelo 4 and 5. Uqinisekisa umzila wakho omusha futhi sithuthukise icebo loshintsho lakho. Validating your new direction and developing your transformation plan. Emva kokunqakisana ngemicabango nenguquko, isikhathi sokuqinisekisa ukuthi ushintsho lakho luyahambisana nezidingo zemakethe nokuthi lisethubeni elithembisayo ukuthi libe yimpumelelo. Ngiyaphinda futhi. Kulolu hlelo ngizophendula nemibuzo ehlonywe ngabanikazi bamabhizinisi abezwe ngencwadi yeshintsha igiya noma asebeyifundile abadinga ukucaciseleka kabanzi ngezihloko ezithile ezitholakala kule ncwadi. Ekuvezeni imibuzo yabo nokucela ukucaciseleka, abanye abanikazi bamabhizinisi basithumele amagama abo nemininingwane yamabhizinisi. Abanye ke bakhethe ukungazivezi ngenxa yokungathandi kwaziwe ngezingqinamba ababhekene naso. E-Simply Biz siyaqonda kungaba ukuthanda ukugcina izinto ngasese okuholela ekungathandeni kwabanye abanikazi bamabhizinisi ukuveza imininingwane yamabhizinisi abo. Futhi siyakuqondisisa lokhu, futhi lokhu akuchazi ukuthi imibuzo yabo ayibalekile. Ekuphenduleni imibuzo esibuzwa yona, nginesiqinisekiso uzosizakala wena obukayo noma olalele uqonde kabanzi ngohlelo ishintsha igiya nokuthi ikusiza kanjani uyise ibhizinisi lakho phambili. Fasani ke amabhande, sesiyahamba ke manje. Ake siqale ngomubuzo ovela kuBrownwen Ablett, ongumphathi webhizinisi lezipho elibizwa ngePimp Your Gin. Ufisa ukukhulisa ibhizinisi lakhe, ufuna ukwazi ukuthi angazi kanjani ukuthi indlela ahlele ngayo ilungile. Lokhu ke kubandakanya ukuqasha kwengezwe abasebenzi. Lo mbuzo uyindlela ekahle ukuqala lesi siqephu ngoba ukuqinisekisa ubukhulu ekuhleleni kwakho kumqoka kakhulu. Kubandakanya ukuqinisekisa ukuthi liyahambisana nezidingo zamakhasimende. Linesidingo esanele emakethe futhi likubeka endaweni enhle uma uqhathaniswa nezimbangi zakho. Ake sibheke ke ukuthi uqinisekisa kanjani izisombululo zakho ngokunomthelela. Kunezindlela ezintathu eziqavile. I-pilot programs, MVP testing ne-user testing. Indlela ngayinye ikunika ulwazi oluhlukile. Ake singene kuzona ngayinye. Ake siqale ngama-pilot programs, okuyindlela yokuhlola ngomthamo omncane. Ama-pilot programs akuvumela ukuthi uhlole umkhiqizo wakho ngaphandle kubantu ngempela abayingcosana. Lokhu kusiza ekutheni ubone umkhiqizo uhamba kanjani ngaphambi kokuwethula ngokuphelele. Nansi ke indlela yokuhlola ama-pilot programs. Okokuqala, khetha iqembu lokuhlola. Khetha indlanzana, akube abantu abawuhlobo oluhlukene kodwa abawuhlobo ohlose ukubadayisela umkhiqizo wakho. Okwesibili, akha umkhiqizo ofanayo. Akha uhlobo olufanayo nse nalomkhiqizo ozowudayisa. Okwesithathu, hlola uhlelo. Vumela lendlanzana olikhethile liwusebenzise umkhiqizo mase uyabheka ukuthi bawuzwa unjani. Qoqa imininingwane yemiphumelo. Sebenzisa ucwaningo phecelezi interviews nokuzibhekela wena mathupha ukuqoqa ulwazi. Okwesihlanu, hlola imiphumela. Bhekisisa imiphumela efanayo evela njalo, bheka nezindawana ezidinga ukulungiswa. Ngokwesithupha ke, enza ushintsho. Lungisa umkhiqizo wakho ngendlela yemiphumela oyitholile. Uma kunesidingo phinda uhlole futhi. Ake sidlulele ku-MVP testing, okuwukwakha umkhiqizo osebenziseka kalula. I-MVP testing, i-minimum viable product testing, igxile ekwazisweni komkhiqizo wakho owuhlobo olulula ukuhlola inhloso ngqangi yokusebenza nokubukeka kwawo emakethe. Isebenza kanjena ke. Okokuqala, chaza i-MVP. Zazi izinto ezibalulekile umkhiqizo wakho okumele ube nazo. Okwesibili, sungulula iMVP wakhe ube uhlobo olusebenziseka kalula kodwa ube nezinto phecelezi features ezifanele ukwanelisa labo abasheshe bajwayela. Okwesithathu, yethule kwisteme. Yazise iMVP kwisteme esithile kulabo obahlosile ngomkhiqizo wakho. Okwesine, landela ukusebenza. Sebenzisa ucwaningo ukuqapha ukuthi ngakube baphethene kanjani umkhiqizo yabawusebenzisayo. Number 5. Qoqa impendulo. Thola ulwazi ngocwaningo noma ngokuxhumana mathupha nabantu abasebenzisa umkhiqizo. Okwesithupha, hlola ukulungela imakethe. Dalula ukube ngabe iMVP iyasifeza izidingo nokulindele yimakethe. Okwesikhombisa, phinda-phinda. Ilungise iMVP ngokwempendulo oyitholile, qhubeka uyihlole uze uthole le efanele. Ekugcineni, siba nokuhlola kokuyisebenzisa. Ukuhlola kokuyisebenzisa kumayelana nokuqonda ukuthi abantu ngempela bazizwa kanjani ngomkhiqizo wakho. Le process ikwazi ukukubonisa izinkinga zokuyisebenzisa. Uthole neimpendulo okuyizona ngqo. Ukuhlela kanjena ke kukuhlolwa kokuyisebenzisa okunohlonze. Okokuqala, khetha abazoba ingxenye. Khetha iqembana elimele lolu hlobo lwabantu obahlosile. Okwesibili, hlela iziwombe. Sungula iziwombe nemisebenzi ethize abazoyiqedela ngalesikhathi bewusebenzisa umkhiqizo. Okwesithathu, akuqale ukuhlolwa. Bhekisisa ukuzwana komkhiqizo wakho nabawusebenzisayo. Thola imininingwane ephelele. Okwesine, bhala phansi imiphumela. Gcina ulwazi lokuthi bazizwa kanjani abawusebenzisayo umkhiqizo nazo zonke izinkinga abahlangabezana nazo. Okwesihlanu, hlaziya impendulo. Zazi izinkinga ezifanayo nezindawana ezidinga ukulungiswa. Okwesithupha, yenza ushintsho. Phucula ukwakheka komkhiqizo wakho nokusebenza kwawo ngenxa yempendulo oyitholile. Okwesikhombisa, phinda-phinda. Qhubeka nokuhlanganyela uqinisekise ukuthi ushintsho luyasebenza, uqhubeke wengeze olunye ulwazi. Emva kokuba nesiqinisekiso ngomzila wakho omusha, vakashela usimplybiz.co.za. Udownload uphinde ugcwalise i-Market Validation Template. Leli thuluzi lizokusiza uqiniseke ukuthi umzila wakho omusha uyahambisana yini nezidingo zabathengi. Kunesidingo esanele yini emakethe futhi ukubeka endaweni enhle kunezimbangi zakho ngalolu shintsho. Siphuma kwisinyathelo sesine ngombuzo ovela kumnikazi webhizinisi lwezothuthu nokuhanjiswa komkhiqizo ose-Post Maasbeeg e-Northern Cape. Ubuza ukuthi kumele enze njani emva kwesiqiniseko. Lo mbuzo uyindlela emnandi yokuwelela kwisinyathelo sesihlanu. Ake sivele siqonde ngqo kwisinyathelo sesihlanu. Thuthukisa icebo eliwubuchule loshintsho lwakho. Njengoba ke usunesiqiniseko ngomzila omusha, isikhathi sokwakha icebo loshintsho elinemininingwane ephelele. Leli cebo lizosebenza njengomhlahlandlela, lihlole ibhizinisi lakho kulolu shintsho. Liyakucacisela ukuthi ubani, ini, nini futhi kanjani okungakuthathisa ibhizinisi lakho kulomzila omusha. Umnikazi webhizinisi elithengisa izimoto kwaMhlanga eMpumalanga ubuza ukuthi yiziphi izinto ezibalulekile kakhulu ekumele zibandakanye kwicebo lethu loshintsho. Muhle umbuzo, ake singene ezintweni ezimqoka kakhulu. Ukukhomba iminyakazo ethize, ukunikeza ngemisebenzi, ukuthuthukisa umubukiso wokuveza inqubo, isabelo zimali lokusungula ama-KPIs, okuyindlela yokuhlola inqubo yokufinyelela kwinhloso ethize. Yazi ukuthi icebo elingenamnyakazo ogcelile liyazifanela nje nephupho noma nesifiso. Impendulo engalandelelwa iyazifanela nje nomsindo. Khomba iminyakazo ethize. Okokuqala, sidinga ukukhomba iminyakazo ethile yoshintsho lwakho. Kumele ukwenze lokhu ngesikhathi sokunqakisana ngemicabango. Hlanganisa ithimba lakho. wenze uhla leminyakazo emqoka yoshintsho. Cabanga ngakho konke okuthinta ibhizinisi lakho nokungaliphazamisi. Uma usuqedile ukwakha uhla, yenza leminyakazo ibe inhlala yenza njengokuthuthukisa komkhiqizo. Lokhu kuhleleka kukunika isiqiniseko sokuthi ubhekelela zonke izindawo ezibalulekile. Nikeza imisebenzi. Kubalulekile ukunikeza ngokucacile imisebenzi. Qondanisa umnyakazo nelunga eliwufanele lomsebenzi. Sebenzisa i-chart noma i-matrix ukubonakalisa ukuthi ubani wenzani. Ibeke icace lemisebenzi kwilunga ngalinye. Enza isiqiniseko bayazi izindima zabo. Isikhathi esiwujuqu phecelezi deadlines nokuthi bazi ukufaka isandla kwabo yikona okudlala indima ekuphumeleleni sekukonke kwalolu shintsho. Kumele uwasebenzise ama-project management software. Okuyi-software eyakhelwe ukusiza uhlele, ukwazi ukusebenzisa nezinsiza la zidingeka khona mayelana nama-project. Anjengo-Asana, i-Trello noma i-Microsoft Project. Ukubumba umbukiso oveza inqubo enemininingwane egcwele enosuku lokuqala nelokuqeda kuwo wonke umnyakazo omqoka. Ukubeka indawo nezikhathi la nihlola khona inqubekelo phambili kuzogcina ithimba lakho likhuthazekile ukuthi liphinde lisebenze ngogqozi. Uzodinga ukuqala ngokunzulu ukuhlola ukubiza komnyakazo ngamunye obale kwicebo lakho. Bandakanya nezindleko ezicashile, njengokuqeqesha noma ukudlulela ezimalini ezihleliwe. Emva kokuba usubalile, hambisa uhlelo lwezimali kubaphathi abayingxenye bakunike imvumo ukuqinisekisa ukuthi luyahambisana nokumele kwenziwe izimali nokumpintsheka. Ubuchwepheshe namathuluzi akahle kubalulekile. Manje kuzomele wenze ukuhlolwa kwezidingo ngokubheka i-technology stack. Okuwubuchwepheshe obuhlangene obusiza kwenzeke umsebenzi kalula onayo uma iqhathaniswa nezidingo zoshintsho. Khomba izikhala lapho ubuchwepheshe obusha namathuluzi okungasiza kukhulise ukusebenza ngamandla nenguquko. Uma ngabe uhlela ukutshala izimali, zibheke zombili. I-immediate cost, okuyizindleko ezidaleka ekuqaleni komsebenzi, ne-long-term ROI. Beka phambili ubuchwepheshe obukuvumelayo ukunyuka komthamo nokuhambisana nesimo phecelezi flexibility. Manje siphendula umbuzo omqoka kakhulu oqhamuka kusomabhizinisi onezitolo ezimbalwa emangawonga. Ubuza ukuthi kungani kubalulekile ukusungula ama-KPIs. Yazi nami ngiyacabanga ukuthi angithusa kakhulu ama-KPIs ngisawumsebenzi ngokugcwele. Ama-KPIs abalulekile ukuhlela ama-key performance indicators, usungule ama-baselines nokuzibekela amqoka ama-targets okuyingxenye ebalulekile kakhulu ukushayela ibhizinisi lakho ngobuchule. Nakho-ke kungani. Okokuqala, ukukhala impumelelo. Ama-KPIs akunika indlela eqondile yokukwazi ukukala ukuthi likhula ngamandla kangakanani ibhizinisi lakho ukufinyelela kwinhloso yalo. Okwesibili, ukuthatha izinqumo ezinqala. Ngama-KPIs acacile ngokuhlosile, ungakwazi ukwenza izinqumo ezihlalelwe phansi futhi ukwazi ukubeka izinsiza ngendlela nokulungisa ngobuhlakani. Okwesithathu, qondanisa amaqembu. Ama-KPIs asiza kuqondana imizamo yethimba lakho futhi ibe inhloso efanayo. Acacise okulindelekile, akhulise nomuzwa wezinhloso. Okwesine, bona amathuba nezinkinga. Ukuhlala ubheka indlela osebenza ngayo, uyiqhathanise nesiqalo nezinhloso ezibekiwe. Kuya kuvezela izindawo ezidinga impumelelo nezindawo ezidinga ukulungiswa. Okwesihlanu, khulisa ukumela iqiniso. Ama-KPIs acacile asungula ukumela iqiniso eqenjini, akhuthaza ilunga ngalinye ukuthi lisebenze ngokuzinikela. Okwesithupha, ukunyuka kwezinga lokusebenza ngokuhamba kwesikhathi. Ukuba nolwazi lenqubo kukuvumela ukuthi ukwazi ukubona ama-trends nama-patterns wazi ngoshintsho olubuchule. Okwesikhombisa, azisa abanye abaphathi ngenani. Ama KPIs akubonisa ngenqubo yebhizinisi lakho okungaba nesisindo kwabanye abaphathi abayingxenye okungakha ukwethembana ngokwesekada. Ukuhlela ama KPIs ngendlela enomphumela landela lezi nyathelo. Okokuqala, wazi ama KPIs awumgogodla. Khetha ama KPIs ahambisana nenhloso yoshintsho lwakho. Agxila ekusebenzeni kwemali, ukuxhumana namakhasimende, ukuthuthukiswa komkhiqizo nokufinyelela emakethe. Okwesibili, sungula isiqalo. Thola amazinga ama KPIs amanje, usebenzise ulwazi olugciniwe njengendawo yokufakazisa. Okwesithathu, izinhloso ezicacile. Hlela ezobuhlakani izinhloso ngokukhethekile, ngokukalekayo, okubalekile, ngokufinyelelekayo, ngokuhambisana nemanje, ngokukalelwa isikhathi iKPI ngayinye. Okwesine, sebenzisa izindlela zokulandelela. Sebenzisa amathuluzi ukuqapha amaKPI ngokuqhubekayo nokuqinisekisa ukuthi imniningwane ulwazi luyiqiniso futhi luyatholakala. Okwesihlanu, ukubukeza kwenjwayelo noshintsho oluncane. Hlela ukujwayela ukubukeza, ukuhlola inqubo, uyiqhathanise nokuhlosile futhi wenze ushintsho ngokwesidingo. Isihloko sethu esilandelayo, ukuhlela amabanga nokukala. UDaryl Mujela owe-AL Tech Solutions oseLimpopo ufuna ukwazi ukuthi angenze njani ibhizinisi lakhe lindlondlobaliseke. Daryl, kubalulekile ukubeka indlela ecacile yokukala ukuhlolwa kwenqubo ibanga nebanga. Lokhu kubandakanya izinamba zokudayisa, imininingwane esiyithola emakhasimendeni njengempendulo noma isivinini ekungenwa ngaso emakethe. Hlela ukujwayela ukubeka imihlangano mayelana nalamaphuzu okukala, ukuhlola inqubo, ukudingida imiphumela nokulungisa ubuchule ngokwesidikti. Kumele futhi uhlele imechanism yokuqoqa futhi ihlaziye izimpendulo eziqhamuka kumakhasimende, abasebenzi nalaba obambisene nabo. Lukhuthaze usiko lokushintsha okuncane ngokushesha. Lapho ithimba lakho lingaphendula ngokushesha kwizimpendulo phecelezi feedback nokushintsha kwezimo emakethe. Lokhu kungabandakanya ukuyisa izinsiza zokugada ingozi phecelezi contingency resources noma ukwakha izindima ezikhululekile ukusebenza noma ikuphi la okunesidingo khona kuleli thimba lakho loshintsho. Sesifinyelele emaphethelweni ohlelo kwisiqephu sesithathu. Ngiyacela ungakhohlwa ukuvakashela isimplybiz.co.za. Uphinde udownloade ugcwalise eyakho mahala i-Transformation Plan Template. Lokhu kuzokusiza ube nesiqiniseko sokuthi uphethe imininingwane futhi osebenzisekayo umkhombandlela ohola ibhizinisi kulolu shintsho. Ubhekisise ukuthi iziphi izindlela zokuhlela noma izinyathelo okumele uziqale, uzimise okanye uqhubeke nazo ukuze ube nesiqiniseko ekutheni uphothula ngokuyimpumelelo. Zibuze, ikuphi okumele ngikuyeke? Ikuphi okumele ngikuqale? Ikuphi okumele ngiqhubeke nakho? Ungakhohlwa ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana nokusivakashela eSimply Biz ukuze usizakale ngokuningi. Siyatholakala kuTwitter, osukwaziwa ngoX, Instagram, LinkedIn, YouTube nakuFacebook @simplybiz_SA. Nisale kahle.